mshango mkatare ajwire nk'empangare ashemire mukapare je okunyamusese mukatare je
ntinakusima chanawe ndagutora nkuwe umutima utagutoneka utangira ukandapana ujwire happiness richness tora intimacy tuza tuza
Love you, we got my love.